Ngebe onele yoyange Mange wenda kukalile Toshegara inu ambu A saudade é demais Eu te peço que me aguardes E não perca a esperança Boa vida que nos espera Juntos vamos desfrutar Nduku sole, nduku pingela Boko kukwame Ndikwete kolelo tulisanga lonjolela Yetu tuliwaya, tuliwaya, tuliwaya Lojisola, lojisola, lojisola Onjolela, onjolela, onjolela Baby, yawa, ochisola Yawa, ochisola Yawa, ochisola Yawa, ochisola Baby, yawa, ochisola Yawa, ochisola Utima wange ukasio kukukomanga Ove wange wokushonlu Utembo yosi tuakalele kumosi Tualotale kumosi Ndugu sole ndugu pingela boko kukwame Ndikwete kolelo tulisanga lonjolela Yetu tuliwaya tuliwaya tuliwaya
Tulisanga, 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 lonjolela